Saturday evening, leo mina baby link up. Leo you want another one, na makama kawa creamy on top. Another day to solo, when today don't spit, don't choke. Nina shasha mani na kinare kiki waka leta baby don't cook.
Ooh, ooh, ooh. Hey, I'm dreaming how your hips don't lie. Now niko top speed on the highway. Naifinya naikunja walai. Hii gari naiongezea mileage. Don't tweak, don't speed, don't choke. Naishika naipulizia smoke. So wet, I'm living on an island. Mini chizi naipiga backstroke. Yeah, ndani ya ferry Mombasa. Happy, happy anasa. Vile kitu inawaka. They would never understand. Yeah, she ain't never seen me jiggle like this. Said, she ain't never been no nigga like me. Ooh, ooh, I ain't never seen me jiggle like this. Jiggle on what? She ain't never been no nigga like me.
Any Saturday evening, leo mina baby link up. Leo you want another one, na makama kawa creamy on top. Another day to solo, when today don't spit, don't choke. Nina shasha mani na kinare kiki waka leta baby don't cook. Leo niko na mastingo, na mastingo. Nona niki meza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Huyu wana ni affect hadi figo. Leo niko na mastingo, na mastingo. Nona niki meza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Huyu wana ni affect hadi figo. Mtu mfine melanin skin two on top. In a sweatpan or your dick don't pop. I kuku kumba ya mukamba nipe non-stop. Kuku kumba non-stop. Ni kupe heart and soul, shika then all. Nona taki nyama kiko up and tall. Nipe half and whole, neza people call. Nifike mapema ndo to rock and roll. So ni kushkie chine mani kushkie ko. Leo mino mende na kufia cho. Nasikia oh, chuna naisikia roxy. Nishike kama ek na ni kupigie show.
Touch your knees and touch your toes. Get busy, I'm in control. Set a cake and a cherry on top. Pose, but don't stop.
Sini Saturday evening, leo mina baby link up. Leo you want another one, na makama kawa creamy on top. Another day to solo, when today don't spit, don't choke. Nina shasha mani na kinare kiki waka leta baby don't cook. Leo niko na mastingo, na mastingo. Nona niki meza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Huyo wana ni affect hadi figo. Leo niko na mastingo, na mastingo. Nona niki meza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Huyo wana ni affect hadi figo. Niko na
Please give me more beats.